Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe.
Gospel imekuwa industry, mana be fake wana spoil ministry. Imekuwa ngumu kuelewa bila MC. History ni tiki, natia bidiki mziki. Hili watu, wajua uondo kamili. Piki piki na wabeba, kurudi nyuma, manze sita kubali. Alikuwa na ndoto kuwa star, risasi isamu giza gizani. Alisoma but amekosa job, anakula matumbo, amekosa tumaini. Nikamdet, akanipenda kumleta home, maze akanibeba. Na mchadet, ya siku moja, anakamna mabese, maze amewabeba.
Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe.
Nime job, nime uza ata shamba. Kupata job kibogoyo kuma chuman kona shop. Ame come akakopa. Si food but deli choche anakula ukiwa do. Nika uko na kijiko. Hawa madenge deli unawachota na piga show. Badala kujengo madona pewa tisho. Nipige luku mtani jisho. Nadai kupari na sina kakiru kwa pori. Dani amini skati kukashika siningori. Na vile guna njeve sina kesi nko kwa koti. Odi akubisha before pige koto. Najita songo kwa kichwa style ni punk. Embe dodo kwa chunzi kaiko young. Kimbele bele na kwa chuo weni last. Weni rast na daily unashinda bujari.
Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe.
Kuna baridi mkosana na mtumba wako. Toto wako nafanana na jirani yako.
Ule mwenye delio napenda chuma metupa mbao. Na umemlisha for 20 years aki watu kwako. Na hivi vipi mina kwanga nime msave suti. Na ye kwa phone ame nisave mtu wataka taka.
Ye ni keki na keki watu wengi ukata. We ni taka taka mwangini ni wa mkwanja.
Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe.
Right. Because it's the way.